abali mu kisaawe eky'ebyenjigiriza mu ggwanga basabye gavumenti ekole ennongoosereza mu tteeka ly'ebyenjigiriza okusobozesa gavumenti okuvujjirira ebyenjigiriza ku mutendera ogwa nassale. Akulira ekibiina ki Initiative for Social and Economic Rights, Angela Kasule Nabowe, agambye nti wadde nga gavumenti yavaayo n'eteekawo enkola eya bonna basome owa primary ne secondary, tewali nteekateeka ya kusasulira byanjigiriza ku mutendera gwa nassale era nga gavumenti obuvunaanyizibwa buno yabulekera bitongole eby'obwannannyini. Nabowe agambye nti kino kiviiriddeko ebitongole bino okuduumula ebisale bya nassale ng'amasomero agamu gasasuza abazadde ensimbi ezisoba mu kakadde akamu n'ekitundu eri abayizi aba nassale.